taking it nice and easy on a Monday morning. It's the 16th of March, 2020. Good morning to you. Welcome to the show if you are just joining us. It is Vuma 103 Adult Radio for the young at heart. Keep up to date with us on Facebook, on Twitter, as well as Instagram at Vuma FM or at Vanessa Marawa. And right now we are going back to our roots. So before we continue the conversation with Obaba Mkize or Professor Mkize about what the current threat to all of us means to us as abantu abamnyama and what we can start doing in terms of the things culturally that have always kept us alive and thriving, I first want to throw a question to you, Mlalele, or a couple of questions actually. Ukuthi njengoba the announcements were made izolo, the president of our country, Mr. Cyril Ramaphosa, addressed us and told us that we are now facing a disaster, and there's a couple of things he has put forward that need to be done. Is there anything that you have noticed, Lapho Msebenzi? You don't have to tell me where you work. I'm just interested to know what the things that were told to us izolo, are they being implemented yini la ukhona wena? So the conversation that we're having with Obaba Mkize, of course we're looking at this from all sorts of angles, trying to understand, because I think actually knowledge is power. The more we understand, the more we are able to deal with the situation at hand. It's not about panicking, it's about applying what we were told to apply, but also looking within yourself. And Professor Mkize has mentioned to us, with yonke into esibhekene nayo, if we look at it holistically, we are more than better able to cope. So I'm going to take a voice note, and it'll speak for itself.
Ngiyanibingelela evuma FM, sisivaneza no baba onabo lapho, sisivaneza ngokukhulu kuyithoba ko baba. Ngicela ukuthi lento engizoyisho ingabaphazamisi uNkulunkulu. Asingabakhonzi, asingakholelwa kubona. Munyu umelapho ngalapha zonke lezi zifo, uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga, amen.
Professor Mkize,
siyabonga kakhulu uvo lomlaleli. Ngizoqala nje ukusho ukuthi yonke imibono ibalulekile, futhi yonke imibono siyayihlonipha. Ngakho-ke naye siyamhlonipha kakhulu. Kodwa-ke njengoba bengiye ngabeka ngaphambili, uma ngabe sibhekene nesifo kufuneka sisihlasele nxa zonke, kuzoba khona labo abazothi uma bebhekene nalesi sifo bese beyakusibika kumelaphi wendabuko. Kuzoba khona futhi abanye abazohamba bayosibika kumfundisi noma umfundisikazi, abanye bazohamba bayosibika kudokotela wasentshonalanga, abanye bazosibika kwimemba yomndeni. Ngokohlelo-ke World Health Organization kumele sibheke yonke imikhakha. Ngakho-ke hhayi, ngithathe nje isimo sabelaphi bendabuko, angiphiki. Kunokwenzeka ukuthi ukhona wakhe mhlawumbe waxhashazwa, kodwa lokho akukho nje kubelaphi bendabuko kuphela. Baningi abantu abaxhashwazayo, baningi abantu ababaprofethi bamanga abenza izinto babefuna ukuxhaphaza abantu. Kodwa njengamanje ngicela ke sikubeke eceleni ukuxibhana, sibhekane nale emergency esibhekane nayo. Cwaningo luveza ngokusobala ukuthi eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana, uqaqaba oluningi uma lunesifo luzoya kumelaphi wendabuko. Kufanele futhi siqonde ukuthi ngesikhathi efika lapha kumelaphi wendabuko uzochaza isifo ngendlela yenkolelo yakhe, uzosichaza ngokuthi yena ukholelwa kanjani ngalokho esithi health belief model. Ngamanye amazwi, uzothi uma efika laphana umuntu athi ngiphethwe yidliso, ngicela ningikhiphe idliso nasi isifuba sami sicimene. Uma ngabe-ke izindlela zokufundiswa zingaxhanti umphakathi wonkana, ngeke sikwazi ukusilawula lesi sifo. Uma singabhekana ne-behavior yabantu ukuthi abantu basiphatha kanjani emphakathini, ngeke sikwazi ukunqanda isifo. Ngakho-ke mina ngithi ugxibhano kwamanje asikubeke eceleni, mhlawumbe kukhona ama forums esobuye sikubone kona. Akekho onekhambi njengamanje, futhi akekho alright noma wrong. Siyabonisana lana ukuthi lesi simo esimanzonzo esibucayi sizobhekana kanjani naso thina. Mina-ke ngingamele abelaphi bendabuko, kodwa ngimele isikhungo semfundo yephakeme. Ngithi zonke izinhlaka zokwelapha zomphakathi mazibonisane ukuze sithole ikhambi eliya phambili.
Siyabonga Professor Nhlanhla Mkize, Deputy Chancellor la UKZN. So lots of questions and answers coming through, Babu Mkize. I think one of the things that I wanted to touch on before I go to our voice notes was the community aspect of things. Ukuthi njengoba sithi go back to our roots on a Monday morning, thina abantu amnyama have always been community-based people. Siyasizana, a child is raised by the village, sikhula kanjalo, sasiphila, sasi Pila Ganjalo. We believed in the community. It took all of us to make something work. We had a focus of togetherness. Even the outcomes, Sasi Sebenzelayo, were for the community, not for an individual. So when I talk about into ukuthi abantu bazothini when people start separating to a self-isolation, ngabe ayibiza nge-quarantine, ngabe ungayibiza ngani futhi abanye baqala ukugqoka ama-mask, uyadlula umuntu uyombuka kabi ukuthi we waze wayitshela lo segqoka i-mask, azikwenze njani. How do you weigh up your sense of community?
Venice, ake ngibeke kanjena. Yebo, uqinisile, thina abantu abamnyama siphuma la sithi khona, siwumphakathi, siyimbumba, ngamanye amazwi awedwa. Kufe kube wena, kube umndeni, kube isigodi, bese kuba isizwe sonke. Kodwa ngicela ukugcizelela lokho ukuthi emveni kokufika kwabamhlophe besihlakaza, bethatha umhlaba, benza zonke izinto, kuye kwahlakazeka, kwasilimaza lokho kakhulu. Okokuqala lokho. Okwesibili, abathathanga umhlaba kuphela, kodwa bafake neemfundiso zabo, basinike imfundo yabo esihlakazile, even mentally. Yasihlakaza futhi nathi ngokobuzinda bethu fundamentally. Ngakho ke kufanele mhlawumbe isikhathi siqala uhlelo, ngizwile ukuthi ngithe mhlawumbe ukuvela kwale corona indlela uNkulunkulu athi nimunye hlanganani, indlela ethi yebo ningaba ama-Africans or South Africans e-Africa kodwa niyingxenye yomhlaba. Ngakho ke lento ufuna siyibheke, siyibuke ngalelo lihlo. Asingathi ke thina uma umuntu oyedwa enza into, ukhumbule ungaba ingxenye yento kodwa wena you are a unique human being. Ingakho negama lakho kodwa kuthi uVanessa, ngeke nomunye abuVanessa. Okwenziwa omunye umuntu musa ukubukela phansi, ngoba ukwenza yena ngezizathu zakhe kodwa beyingxenye yani yomphakathi. Esimweni esifana nalesi ke esikusona namhlanje, sisesimweni lapho ushilo ukhabazela ukuthi ngokwenhlangano yezokwelapha kuwukuthi akufunwa izindlela ezahlukahlukene. Yebo, ngeke uphile in isolation. Uyabona Venesa, njengoba ethe umongameli asingabi more than 100. Singaba u-50, kodwa sithi siwu-50 lo naloyo usebenzisa izindlela ezahlukile. Uzothola omunye, mina ama-sanitizers angiwasebenzisi bandla, kodwa ngizogeza ngamanzi. Kube kuphela. Kodwa uyingxenye yenu. Yila ke futhi ngibuyela khona kumkhizi ukuthi njengamanje uyabona kufana ukuthi niyohlasela empini, kodwa manje usathi wena ngihlasela kanjani nongidi ungidi singezwani somakhelwane. Njengamanje sisempini, silwa impi yokuthi asinqobe hayizizwe noma isizwe, asinqobe lento esihlasele. Sekuyobonakala kamuva ukuthi yayibangwa yini. Ake sikuye ukuthi ibangwa yini, kwasho kwacile. Asilwe kuqala, siqebe
hlaba
bese bafowethu imanike. Lento iqhamukaphi? Ubaba uMhlongo ushilo azihlangana belabendaba ukuthi madoda, naku sifundile, sesizimisela kanjani ukukwelapha okuyolandela. Futhi nodokotela bahlangane kanjani abezenkolo. Hey madoda, uyazi lento isifice kabi sihlukene. Sayilwa kodwa siyabonga. Empeleni ke sesenze njani ukuze next time kungaqhamuka okunye okuyosishaya.
Singekho united, because it's a very strange sort of paradox, mhlambi gamel wrong, but it's a strange thing esikuyona lena ebangwa iyo i virus lena ukuthi it needs us to be unified, because I mean I'd like to even appeal namhlanje ukuthi if unogogo or umuntu omdala ohlala next door whatever, njengoba kuthiwa bangazuli kakhulu njengesikhathi samanje, you know, take care of the people around you, but at the same time do, if you don't need to go anywhere yourself, do not go anywhere so for themselves.
Mhlambe nje Venesa ekunye engaku-eda base kuleya voice note esiyithathile. Uyabona Venesa, noma yini eyofika eyisifo iyoshaya kakhulu thina abantu abamnyama. Ngicela ukusho lo, sihlukene kakhulu, sihlukaniswa abamhlophe. Ngalesikhathi abamhlophe mayifika into babumbana bona babambana bese ngabashayi leyo thina. Ngakho lokhu kwehluka njengadesha ukhabazela, ukwehluka kwemibono, ukuhluka ngeenkolo, ukuhluka ngokufunda, ukuhluka ngani, sishawa yilokho. Lokade ukubuza ukuthi usebethi wena ungcono ngoba kwasho cima. Thina kunokuthi sisibone manje ukuthi namana lana, we need a combined effort to fight this. Yila sihlukana khona bese bebambana abamhlophe bese beyinqoba bese egcineni sebephuma phambili.
Unfortunately.
Ngicabeka nje la nkosazana, uma ngabe kukhona isifo esiwumbhedukaze ezweni, leso sifo leso sisuke singazi ukuthi wena ukholelwani. Azi noma ukholelwa emasikweni emdabuko, noma ukholela kubuKristo, noma ukholela kuyiphi inkolo, sizokuhlasela.
It's the same as color. Asazi
ungowesilisa noma owesifazane noma womdabu ovela phesheya noma e-Asia. Uma ngabe sekunombhedukazi isifo asidiscriminate, sihlasela wonke umuntu. Ingakho ke nje kubalulekile ukuthi sisihlasele ngazo zonke isindlela, sibambisane. Uma sihlasela ehlezi emphakathini kuzoba bukhuni isatshe ukuthi manje sesithi nangu umakoti akahambe ayophakela ukudla umkhwekazi efake ama-gloves sizobhekana kanjani nesimo esifana naleso siyazi sikubonile lokhu nge-HIV AIDS abantu betheleleka ngenxa yothando so kuzofuneka sikwazi-ke manje ukubhalansisa kufundiswe abantu futhi kusetshenziswe nendlela elula ukufika kubona ngiyajabula kakhulu namhlanje ngoba sisebenzisa i-RED indlela elula abantu abaningi abamnyama abakhonzile ukufunda izinto emaphepheni kodwa bakhonze kakhulu ukulalela bakhonze kakhulu futhi lokho singathi i-creative arts ukufunda ngomdanso uma ngabe kukhona izinto ey'presentayo kubona kufuneka manje sibheke yonke indlela ukuthi singafundisa kanjani abantu kodwa singakhohlwa izinkolelo zabo sifundisiwe yini malana nezindlela zokubamba isidumbu esiphuma emakhazeni kuningi kakhulu okufuneka sifundisane kona bese kuthi isiko lezempilo lihambisane nokuqonda ukuthi umuntu yena siqu sakhe ucabanga kanjani that is the starting point in the intervention in the corona and other diseases affecting us
and futhi I'd like to state for us as well which as we're having this conversation things are moving quickly outside of here singaphumala sizwe ezinye indaba esingazazi nathi njoba sihlezi la so let's take another voice note there's many coming through now
hi Vanessa hi mina la ngisebenzela khona there's nothing that has changed because okay. Sisebenza ngama clients kupacked kuyimanje ofisini and yet u government u president said ukuthi ama gatherings are more than 100 awadingakali but yeah abantu bazobhalisa phela ama grant bagcwele they are more than 100 and there is nothing enziwe eshintshile it's just nje business as usual
I had asked a question ukuthi we got strict instructions you know the measures were outlined I don't know if people needed more time to sort them out if meetings are still going to be held to have meetings about meetings because I think that's another thing that is a problem with us in this country commissions and meetings and whatever else instructions are clear protect the people that work for you
ikhona ke lapho sisilela khona kancane ubuholi emsebenzini njengama angisho ukuthi lapho ngisebenza khona zonke izinto yihamba kahle lapho sidinga khona lokho esingathi i-decisive leadership kwesinye isikhathi uzofuneka uthathe isinqumo kungenzeka kube wrong kodwa isinqumo esi-decisive uzofuneka usithathe ukuze sisindise izimpilo zabantu
and having watched some of the other countries talking about lead disease one of the countries that had the disease ahead of Aleshobon ukuthi rather be paranoid rather do more than you think is necessary how do we deal with what we are faced with right now right here and try and move forward as a community and as individuals that's what we're talking about so in the studio with me wrapping it up I have Ubabu VVO Mkize as well as Professor Ntanta Mkize from UKZN and we're going to just wrap up the topic Professor Mkize what can you say from your point of view first of all as an educator as a person who lives in South Africa as a man with a family
njonga bese sachaza ke ngaphambili kufuneka kuqiniswe kakhulu ezokufundisa kufundiswe futhi nangezilimi abantu abaziqonda kahle kufuneke lana njoba sizokhuluma ngechaza labalaphi bendabuko kube khona uhlelo lwe referral system ukuthi uma ngabe umuntu efika kumelapho endabuko nansi indlela umelapho endabuko azokwazi ukuthi amrefer ngayo kulabo bantu lapho ezokwazi ukuthi emnyangweni wezempilo afike aquarantine khona athathwe ayohlaliswa khona uma ngabe epresenta nama symptoms ase acute osekufanele ukuthi ngabe siyavalelwa ukubaleke kakhulu ke njengomndeni njengomphakathi ukuthi sikwazi ukubalansisa ukuthi njengoba leli gciwane lithi masiqhele komunye kodwa ke at the same time sikhona izimo lapho singezokwazi ukuqhela ngakho ke masilandele yonke imigudu yezempilo ebalulekile nebekiwe sinxenxa futhi nohulumeni ikakhulukazi kule area la eThekwini kwi-ink area eNanda Ntuzuma ngoba lapho sisondelene kakhulu uma ngabe nje isifo sike sangena kule era lapho abantu besondelene khona kuzoba nzima kakhulu ukusilawula ngakho ke umyalezo nje wami ukugcina ukuthi njengabantu abahlala kule area la eThekwini enamaphethelo inanda kanjalo asizame ngakho konke okusemandleni ethu ukuthi siyilandele le migudu ezempilo bese kuthi sinxenxe uhulumeni ukuthi alethe izinsiza kusebenza ngokuqhelekile ngamanye amazwi amanzi njengamanje ayinkinga enkulu asikangeni lokungena kuleyo area kodwa kule area yethu nje sihlala kuyo amanzi ayinkinga enkulu siyaphela izinsuku engekho amanzi labo-ke abasemagunyeni komasipala asibanxenxe ukuthi balwe kakhulu ukuthi lezi zinsiza kusebenza sikhuluma ngazo zilethwe emphakathini. Ngiyabonga.
Very important. Babu Mkhize, ngiza kwena.
Vanessa, ngiyabonga. Okusemqoka kakhulu ukuthi uma sikhuluma ngabefundisi basemphakathini, sikhuluma ngabaholi basemphakathini, sikhuluma ngabelabendabuko basemphakathini. Mina engingakusho ukuthi ake senze lento yokuthi manje sihlangane, siwumphakathi, sibambisane. Yingakho njena ngivumelana nobaba uSazi Mhlongo kade esho ukuthi abelaphi bendabuko ke bahlangane manje, ke baqhamuke namakhambi. Bethu beqhamuka namakhambi bebe behlangana futhi kanjalo nabefundisi. Ngizonzela isibonelo nje ubaba Bishop uVusi Dube insizwe esijwayelene kakhulu nayo. So ngamanye amazwi abantu abanjengalabo kuhlanganwe ukuthi lithini ikhambi, senze njani, ngoba ukuthi ngapha uyabona uma ubheka lama voice notes akadenzeka uthola abantu manje ethu umuntu noma ngumKristo kodwa hayi uyaphaphala noma kunjena kodwa kunje kunje okuchaza ukuthini na, okuchaza ukuthi singaba umNazaretha ubumKristu ubumZionist ube ubani bani ZCC kodwa ekugcineni siwumphakathi, ekugcineni samalunga omphakathi. Engilishoyo mina nandi lithi uma umakhelwane engenawo amanzi mnikeze, uma wena unebhoholu nawo munikeze, uma kuwukuthi wena uyakwazi ukuafforda lokho yini ekogezandla ama-sanitizers lawa mnikeze omunye ngoba uyakwazi kwathi ukuze sazi ukuthi umike yamshaya umakhelwane izongishaya nami ngoba umakhelwane wami maye khwehlela ngale kuzoza kimina. Sibhekane nje nalesi sifo, sibhekane nale ngadlangadla yempi ongekugcini ngayo kuphela okusawuqhamuke ezinye futhi nangelilanga. Njengangishilo ngathi cishe lana sifunda manje ukuthi ake sibe imbumba, sibe into eyodwa, singebantu kodwa siyisigodi, siphinde siyisizwe, isizwe sezizwe okwama continents okwakha ini umhlaba egcine. La sesitholakale khona 0871100555, 0310032953, 0100075294 noma 5. Vanessa, ngasho ngathi ke sebeyafona abantu kubhukwe manje ngoba akusafika noma ikanjani. Ngiyabona kusizile lokho. Ngoba manje bakuzoza lo 100.
Yes.
Bese kuyona. Kodwa nje enye into evenese ngicela ukuyisho ngabelaphi bendabuko. Abalaphi bendabuko bahlanzekile. Engicela ukubona nje manje ukuthi yilona lo esigodlweni sakhe abeke izinto ezizosiza nezolekelela khona lapha ngoba uyelapha lekelela futhi nokwelapha kanjena. Njengoba ngisho ngathi mhlawumbe omunye gezwe izandla mawungena kashanjala, omunye angasebenzisa ama-sanitizers, omunye angingathatha ukuthi hayi abazinaki bayaziqikelela. Siyabonga.
On that note, thank you so much, gentlemen, for taking the time on this. Thank you so much for coming through. And please do keep us updated, Professor, with the outcomes of the whatever it is that you're doing on the ground. We wish you luck, as well as Ubabo VVO, also the outcomes. Please keep us up to date so we can let Umlaleli know as things unfold. Thank you. Have a good week, gentlemen.
Siyabonga.
Siyabonga. Stay strong. Thank you, and bye-bye.